solo ngeke lifane nenamhlanje ekuqaleni nangasekugcineni akufani inhloko iyikhanda umsila ungasekugcineni kubili nje voma singena othandweni mbili mnyango siyakhala siyajabula okubona kubangani bakho nabomakhelwane nasehlotsheni zakho kungefane nokwakho kuyenzeka uqale ngenjabulo kanti uzophetha ngezinyembezi kuyenzeka uqale ngezinyembezi kanti uzophetha ngenjabulo oh ngiyakwesaba thando THANDO unezidumbu unamacala unamathuna unezinhlamba ngiyakwesaba THANDO uthando Isinqumo sokuqala kase saba yiphutha nangelilodwa ilanga kepha ngifuna ukukutshela ngikuhlebele ukuthi loyo wamkhomba noma wamkhetha wuye owakho isithunzi sakho noma ungagijima kangakanani ngeke usishiye sihamba nawe kukho konke akayikho okwakho lokho uhlelelwe yena unikezwe yena loyo mkikizo mzukwane kungena umakoti ekhaya kini ndoda ngicela uzwe kancane unkenteza ezindlebeni zakho loyo mkikizo mzukwane ezokwembesa umkhwenyane kini makoti ngicela uzwe kancane ukenteza ezindlebeni zakho kujatshulwa kini khumbula mamukele mthande hlala naye umncenge umbonise uyikho konke ocabanga ukuthi uyikho THANDO uthando hey laba bazokutshela ukuthi ubonakale kuphi ehamba nobani enzani ulikhiphe liqonde ukuthi bengingazange waqashe ama security noma kaze ngibaqashe nogada ukuthi bangigadele umyeni wami ukuthi bangigadele umakoti wami inhlebo namanga nezindaba ngicela ukukutshela ukuthi ziyachitha uthando yonke imishadi yagula nemikhuhlane ngenxa yondaba ngenxa yomana lapho ngikutshele ngenxa yezangoma zikashelene Izinqumo zentukuthelo azinayo into enhle. Akekho umuntu owenza into enhle uma ethukuthele. Asifunde ukuthi sibe nomlando omuhle wokunqoba kunoma sibe nomlando omubi wokunqotshwa. Uthando, THANDO, uthando. Nawe ntombi nesoka, ngeke ngimshiye ngaphandle. Ngoba konke kuqala ngentombi nesoka kuye kumakoti nomkhwenyana kuye kumama nobaba kuze kuye kugogo nomkhulu awu silwelane ngoba sonke singabasothandweni sonke sizalwa omama nobaba sethukanelani kodwa sishayanelani kodwa awu waze walikhune thando kwaze kwanzima othandweni yayiqale kahle le ndaba kepha yaphetha kabuhlungu hlala naye mamukele mthande phila naye mncenge mbonise uye lono wakho uzosuka uyephi ngoba la uya khona uyodala ingcindezi bonke banabantu babo awu ziqala kahle zonke izinto kepha ziphetha kabuhlungu akekho wayazi ukuthi kuyophetha kanje akekho wayazi ukuthi kuyogcina ngenzondo ayi kubuhlungu uma ngabe wawulobole izitho kubuhlungu uma ngabe wawulobole ubuhle kubuhlungu uma ngabe wawulobole izinqa ngoba ekugcineni konke lokho sekulivinde emehlweni akho awusakuboni kubuhlungu uma ngabe kuloyo mkhwenyana wawubone imali ngoba mayisiphelile nothando luyaphelela ayi bengizothi asilutshale lumile uthando ey'nhlizweni zethu nasemqondweni, sihlakule lonke ukhula oluyisitha sothando noma kwabani, noma kuphi, noma izwe lonke. THANDO uthando. Ayi, washintsha ubani ngoba wena wawumvini olungileyo ngelanga lokuqala nihlangana nibonana? Woniwe ubani? Ubani oweza nembono yokungcola phezu komqondo wakho? Awu, akusewuye loyana owawumbona ngathi kuvuleka amasango ezulu uma emamatheka? Akuseyena niloyana obuthi uma umbona uzwe kushintsha konke emzimbeni wakho? Awu, wonke umuntu kubuya zenzela ngabe kule ningidi. Ayi, isikhiye sisale kumnikazi. Wonke umuntu kubuya zenzela ngabe kuyakhiwa kule ningidi, isikhiye sisale kumnikazi. Awu, isikena sothando sikuphi? Isikena sothando siyotholakala laphi? Hlala naye, uphile naye, umamukele, umthande, umbonise uyikho konke kuwe.
Yeah, we are the solution.